dhaafina yo barka ma haye kika barba boqol jeer way diya waku dhaafina yo barka ma haye kika barba boqol jeer way diya hawaytina baareedi bishma waxan leeydi Bashal qotleydi oy bil khair wajleydi bayo yuwan ko posero waqba adigo bayayo nasib kaygan betsada awajima barreydi bashma waxan leeydi bashal qotleydi oy bil khair wajleydi bayo yuwan ko posero waqba adigo bayayo nasib kaygan betsada Birane halkay bad bu ku jira babkay galow cido bixiye birane halkay bad bu ku jira babkay galow cido bixiye inanti bilciyo bidan tawacnay mabruca kibir baan kabaab shaaye inanti bilciyo bidan tawacnay mabarad wayn baan kabaab shaaye
Films.